twisted melody, only in the morning, the morning. All birds, ostrich, hornbill, flamingo. Yeah, yeah, yeah. Let's take good care of them, I say no peace, no fighting and no mourning. See, I'm begging and pleading.
They gave you a gun, they gave me a shot. Yeah, who me in Bia, oh, oh, yeah. Dege, 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 dege.
Tunapenda wanyama kama ndege, sifa zao zavuka mipaka. Si warefu, si wafupi, wote wapendeza. Ni wanyama wabidi. Wetu sisi hizi sifa za utani. Ndege pepea tazama mabawa. Wetu sisi hizi sifa ni kwa jamii. Joni mtembe.
They gave you a gun, they gave me a msha. Yeah, who ni mbia, oh, oh, yeah. Ndege, ndege.
Kujenga nyumba.